smokumziki.com.
Hey yo, Kenny.
Aondoki somenizoea. Kila siku napenda tu gombana. Mwenzako nimechoka kugombana. Baby yo, baby yo. Mbona kia siku vitishio. Mwenzio, mwenzio. Kilio. Baby yo, baby yo. Kilio, kilio. I miss you, my baby. Miss you, miss you. I miss you, my baby. Miss you, miss you.
Staki tugombane tena, staki tena, staki tugombane tena, staki tugombane tena, staki tena, so kiko miss anytime, nataka kiss anytime, baby, nipe juice anytime, nikunywe juice anytime, so nikitoka nyumbani, nakuwaga na kuwaza njiani, wendo wangu wa ubani, milele kukuwacha ya nisizani,
eti kisa sina pesa mwezi yo unakologa. Utani teketa teketa kwa nifanya kama teja.
Baby yo, mbona kia siku vitishio. Mwenzio, mwenzio, kilio. Baby yo, mbona unaniva vitishio. Kila siku kilio, kilio.
I miss you, my baby, miss you. I miss you, my baby, miss you,
bye, bye.
Smokumziki.com.